Say records, records.
Poppy Nation.
Whoa, whoa.
Sing it.
Ya nini tuzazane mwisho etweke fura. Kungangana na mapenzi yako nishakata tamaa. Ya najirudia yale naona mnafanana. Ya nini nijipe tabu bure nitajidanganya. So kama bila wesiwesi,
I'm ready, I'm ready.
Ready to be alone, I do it without you, yeah.
So come on, bila wezi, wezi. I'm ready, I'm ready.
I'm ready to be alone. Oh, 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 Maria. Oh, 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 Maria. Oh, 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 Maria. Pressure, pressure, tasumbua moyo wangu mdogo. Usinipe pressure, we. Pressure, pressure, tasumbua bongo wangu mdogo. Basi bora ungesema, sikuoni tena ma. Nikuwage mapema, wache salama.
Oh yeah.
So kama bila wezi wezi,
I'm ready, I'm ready.
I'm ready to be alone, I do it without you, yeah.
So kama bila wezi wezi, I'm ready, I'm ready.
I'm ready to be alone. Oh,
Smokumziki.com.